Delight Durant.
Sexy Diva Bad Girl
Rapata Sakata.
Umeletwa na upepo
kisuri suri.
Napenda vile unanukiaga utuli tuli. Na kwenye bedi bwana nguli nguli nguli. Napenda vile unanipaga vizuri zuri. Mara sembe Maradona
bebe, bebe damu kuwe dola.
Haya machejo Maradona
bebe, bebe damu tewe mona.
Mara tuta mara kuna
bebe, bebe damu kuwe dole.
Na ubua na kupona. Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu. Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu. Come again, come again, bad oh bad. Come again. Come again, come again, bad oh bad. Come again. Come again, come again, bad.
Again, baby girl said ya fele. Tuba fako bali bali amele. Chensa wa matuga gale. Onja gale nange kwa gale. Kila siku na kuwanza mupenzi. Ya kuchite ingabia siwezi. Kukuchite mupenzi siwezi. Kufuge kuchwale kudechi. Baby I want some, baby gain some. Handsome boy pesa ni nasam. Adore, admire, yoneza care. Bile babombela, wata kujia. Heavenly honey, uliniza dear. Birimamba bimbirimamba zinsima mama. Wata mpola mpola mna kukama. Fimbo, Ronaldo.
Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu. Usini banie naona utamu. Ajani panie maana utamu.
Come again, come again, bye.